Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, naomba tukutane pale pale. Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, naomba tukutane pale pale. Baby, baby, leo nimekwama kiukweli. Meseji, meseji yo unazonitumia sizipendi. Hizi mbio zote muli nazo kimbia ako, it's just for you. Sielewi vitu gani unavyofikiria aga, yes I don't you. Mawazo yako ni kufudora, na wapigia towe chumba. Kumbe fuko limedorora, minasaga tunarumba. Kacha wote baby wendo bora, mbona roho ina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, naomba tukutane pale pale. Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, naomba tukutane pale pale baby. Na 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 na, tukutane tu ya jenge, tusiachane kizembe. Takumisko wacha mida yende, jonifani njo tutete. Wacha hao vijino pembe, fanya yako jichenge. Sikubali miku wacha mpweke, wacha nije udeke. Bio zote muni nazo kimbia ago, it's just for you. Sielewi vitu gani unavyofikiria ago, inside of you. Mawazo yako ni kufudora, na wapigia towa chumba. Kumbe fuko linidorora, minasaga tunarumba. Kacha wote baby wendo bora, mbona roho inakunda. Kwangu wewe ni suma, mimi ni chuma. Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, naomba tukutane pale pale. Sina salio baby mama, ningekupigia tuonane. Kwa hiyo likizama, naomba tukutane pale pale.